Dem say a mafia.
African.
Only muwala mafia.
Mafia generation.
Dem say a mafia.
What about mafia? Touch my love.
This another deal then. Big things are one. Ayo Di Mario, I'm on a wizard OG. Jogera mazima we gaba mazima jogera gali yo. Me never sugar coating. Me move a digga
moving. It's a legend production.
Jogero rabu domula siwe natia. Besti mani we ya fuka kawasa. Even to yo mubwano sibi angu kubasa. Tuva mobia hita kusigula takuwasa. Akuleze siga na kusubize likubita. Mbatali na wadomu pira kwa tulagita. Olobulika kuwa kulabisa kulabisa. Ololoma nyantije wafano vya limanida. Oyo msajia taksobula. Na chila biyao. Wachima nyalo ya kutwala tena weto msuhula. Na mula vilao kati mazima na matu swala.
Wangazi mafia asana na funo msajia mafia.
Kwe gamba chechimo msajia mafia. Asana na funo mkazi mafia.
Awala la teba chimala
yeah. Mafia ku mafia. Au mune watalafia. Karibu sanga mafia fuya. Taba mafia mulavu.
One way a ticket and not two in a mafia love business. Yet I not you walk in a dot.
Uwa mato uganga na konya yanga. Wali oba mafianga bali na talanta. Wali oba mafianga vieta laba gaga. Wali wona bali nge vibuze vye balanga. Yasenu kuyaka yaka yekwe kwa babamba. Wai tambale ya liya kubita na kusamba.
Uyo msajia takso boy. Na chila vyao. Uwachima nyalo ya kutwala. Tina weto msobola. Na mula vyao. Mazima katila watu swala.
Wangazi mafia. Asana na funo msajia mafia.
Kwe gamba chechi mu msajia mafia. Asana na funo mkazi mafia.
Awala la peba chimala
yeah. Mafia ku mafia. Mbwataba mafia tachimala. Poline watalafia. Agenda kwe guyavu ya.
Nse mafia simuta na chumanya tanda. Agenda na vinyumi sanga ndimanda.
Urugiro rwabu domula siwe natia. Besti mani we ya fuka kawasa. Even to yo mubwano sibi angu kubasa. Tuva mobia hita kusigula takuwasa. Akuleze siga na kusubize likubita. Mbatali na wadomu pira kwa tulagita. Olobulika kuwa kulabisa kulabisa. Ololoma nyantije wafano vya limanida. Oyo msajia taksobula. Na chila biyao. Wachima nyalo ya kutwala tena weto msuhula. Na mula vilao kati mazima na matu swala.
Wangazi mafia asana na funo msajia mafia.
Kwe gamba chechimo msajia mafia. Asana na funo mkazi mafia.
Awala la teba chimala.
This is a legend.